alal bare jitti lewru october hitan 2025 sakrabe to gondum heda demem ni lindi e mangal mudum wakat jom o fu mi chalmin om sanne wakati amem mi kertani on bangal emission amem pawido e himme yurmere mo noddirta emission humanitaire o ka yottike edo radio ngaji jukkondirde amen di le sembe kabaruji di mi kala ma hala fudugol jande hitan 2025-2026 sukabe egube ude jonde mu emem jokkiti to fa hamdum be halde hala rewbel egube ude jonde mu emem woni rewbel gondube habade e gondube wadde ko wayi fu yalla na heba daranade sadda won mu emmi kala hala nyawmo doddirta dengi wala hali mu dum no wordi le leedi amen di hono odo nyaw hebirte hono du o wawi sakrede mi timdira yido kabaruji fu e le jimi e do pandol hala yonterende alisi se kany woni jottino yido kabaruji kanko gany kante won to boggi jande to sakrabe bismillah modon be hedade emission amen o Chudi le koleji de ka uti dame mudum le leede amen di go o lewru october hitane 2025 koro ana le region bajangara chudi le koleji gondi tomdi yimbel egube iude jonde mu em urbe leedi burkina faso so war le leede amen di hodino di ka hebama yopitere ele wakati yalla suka be kanyu en ka na heba nangure lawol chudi le koleji dinom holitiri wede horbe kumani be jande le ondo nokko bedo suka be jodi be le nokkole to yimbel egube iude jonde mu em wonli nyaloma hande o kanyu en du banti ecole faiso sarab mabbe ka holiti wede womti dalaji yo gaji kanyu en ka di yidi e mu en bangal sonde be do sukabe ko wawi jangirde hono fu bantugol jandene wadire juude be do sukabe egube uude jonde mu e fayeto yimbe le nyongitibe yube leedi burkina faso so wari leedi amen di fa kebe fam tar di do golliji fu wordi anni ko mi e kejaabe amen gombe le kreduji di keba mi am do majjom do fetango mamadou samaseku
boubacar nyangali won jubno golliji fedde jogola jandeji mu kap koro holti wide nyongitibe ngonobe le tas ngaji jenay e ginama yade nuko goddo e do faba nzingaji kar non no furitingol jandeji di lataki hakika nyande go october e le cercle o sabe mutre janginobe
chuli le college di ka yopitama e di kani loted fad laba tafum ho en jingaji di wam dati di itti bangal mudum sabe grave monsieur le mbe jande ka heba e fuddude le majji tafum chuli le college di ana tunni ho en jingaji di bami adi wide be ngaram be mbuto e lota di du fadi laba yimbel ko nobe di do chuli le college hebanama nokkuto watte hakune koro kan e bondo
kuni do kabaruji kanye dereje kala ko ni almsadaji joni cdcaf mo banyangara gondi ni dido halaji de mumin damugo holtibide sukabe lokoy nokumako fuf jehi ecole kanon musul en ngoni be ngala non ton
les élèves ont regagné les salles
sukabe lokoy banti jande le nokko amé o e mangal mudu fu yimbel ko nobe chuudi le college di hebana ma nokko to watte chagal ngallorende be yimbel nyungitibe wonano fe hune neewi noné juude amen tokkude beedo yimbe nga ecole odo wana hanno utadame mudum dum wadi so golle majum tanni koyde seeda le modjere alla ka mi kebi nokkutu mi bay watude be alhamdulillah ele faba muya yimbel be ngoli ditta
grâce au soutien des partenaires
musa travari yottindi no kabaru jande to bankas holti wide yalla ne amuya na hebe kabaru jande jidi onze ngaji totti ka ki jangnirdo yogaji sukabe be
santruji anatom e yimbel egube iure jonde mu em tam jangata le mudum wam goddi dum gondi tom atawa yimbel egube uure jonde mu em adadu mu em uri hewde sanne uure yimbel jaabe tom be hore ko naari bangal kaaki dibi jangirta dika sukabe egube uure jonde mu em hayato yimbel be tawti be ka fu o enje ngaydi hokkata dum
sarabe sukabe lekoy egube gonini jati odo faba ka e bi mabbe dido fabaaji tawde fuf ko hasindina ko na heefa hande
anga demisenu gontara
sukabe amen be witti ecole na yoga mabbe ka heba e jangude sabi monsieur le mbe wala noto ko naari bangal kaaki dibi jangirta dika wom chadel yogaaje dimin jide mudum sabi mi keba hokkude be ko be kasindine mudum fu fay hebude ko nyaama e hore wana huuno ko newani min mede ngada ko woni e bawde amen ka min kebi sonnande be kaaki jangirdi yogaaji kaddule kan e nandore mudum o enje ngaji di faabi kemen sanni nga tawede majjum fu wonti dala yogaaji dimin jiata wala ko min jogi wakati o du wana ko newi
goto nyongiti be leedi burkina sedike wiide sko mabbe kebi jati jangoyde ka sabi raf bawde kebal kaaki jangirdi natidi
pour les frontières
kaaki dibi jangirta di kamin keba e sodde dum tafum ngabe baltini hakkelaji amen ka wiide so sukabe mbitti e kol to be dokete dum min gala bawde minen ko min nyamata woni ko min tewteta
cherche a manger
dido telaji tawde fuf arribe jandeji ji nuku o hultibide na ngonde imadraji e domballa papotobe yala suwabe likube fufu na pudita jandeji
haya kejabi amembe kanyu enka minjuti duem san eleko humpintini em bangal ido kabaruji pravidi e jande mikento faham ele hala jande lilamu gundamto hultama vile suri le kol gotu utito damem udom alalbare guu leuro optaurundu fa bisimi ato sukabe le kol egube ule jande mu em kanyu engartube ule nuku mo minudirta ka mbera yala kanyu endu anawara furdude e bantukul e kol hitan 2025-2026 fa wawde darana jande bedo sukabe ele alhali bilido e rafindena ku chatudo lilidi amendi oka damde won ko bendo sukabe darna yalla ne heba jukita do jande jimu em o do anniya ka yimbe no gombele on do nokku kanyum em hebi dum ele faba muya horebe commune gargado ya hakuna yimbe le igube iwde jonde mu em le leedi amendi du ana rewbe le hewbe tinnibe sanne do gonbe wadde ko woni e bawde mu em fu yalla ne heba daranade sadda way mu em be de rewbe le kanyum en kana andani jaati ko woni tidalla haya be ngana joodi be do so be tumbondir joodi mabbe e be gondi wadde ko woni e bawde mabbe fu yalla be kendoro ndi mako mabbe le nyalawma hande o mi jahami yidoyde e debbo goto igure iwde jonde mu dum yoroso gondudo londono do kaddule so ana heba seeda ko tamma e joodi mu dum kejjodo amen gondol on do nokku do woni Ali Haidara yidoyde e mako kede ko hebani em do mako
wakkati jitti yamde yottiki Fatumata Tessoge yottiki le galle jambirtebe goyta en nokkuno dirte yoroso o mo darta kadle lonneter ciagal ko mo yi ko yata kilo ngay tati odo ne nyongitido natana galle e galle andarta kadle lonneterde o wi dum woni golle mako fo wurno hore mako
nem bora bankas
mi genni bangas dumi warmi joodi mi woro suga mi immoto mi tewta kadde lonneterde mi de heba seeda hen jo suudano an wada golle gesse
eni yamugo benedo
abenendo
madame goita kadi daw yo gote koko kadle mudum wakkati fuf wotto juno joti no golle odo debbo wori sanne
maka barata bulo jarani
on wada gollal makko no wodir sanne mi min yidi jaati honeno lonnertano suni arfa o lonni kadde dan mi hokka ma kalsi makko o wala ne titrado sanne mede pamiri fa wodi samoji ko kalna ka da ko lonnirta kadde dan ga samoji du mi hokkuma temi tati ma temi de nay be yimbe dibbaabe war jippiga hana jooda doma balliko
Fatumata Tessoge yimbe be ngada e cuudi be ana korsini mo sanne misalo kanko noddirte do Boubacar Haidara o wi o do debbo kanyun lonata kadle makko fuf nyongiti wobbe be ana kani jukitaade o do misalo
franchement elle fait
on wada gollal makko no wodir sanne ko wala neddo titrado do londugon kadule huuni ko tedi sedan gaadon gollal lobban be yimbe dibbaabe war joodi ga hana jooda do yowondira juudum en bada hana tra hakile mabbe wi jangon ben wa hebude ko nafata
war honde fere en travail
non jati kanko Fatumata Tessoge o hollitiri wiide edum nafa mo sanne
fin goni
sabe di golleji mide darde almasa daji dan le nyol man goto mide wa hebude ko yata temen ney wadda galle dan mide lunna yoga du temen tati ma temen didi mi hapon na kalsi modum mi moba mi jomira cukalu jiddo mi jomira do cukabe jiddo worbe neyon kan rewbe tato
ka du e tawede fu o wi o mo heba le hen tidallaaji wobbe anta lonno non dun jobata ma ko yeli nyaloma hande no jam e tejere warto o wirfito gindi mabbe
Ali Haidara kejado amen yoroso a jota ma sanne ele ko kumpintin da yimbe le gondube hedade men mokat jom o bangal bedo o rewbe le igube iwde jonde mudum be joda ki feso tumbondiri juude mu em do nabata em jonka e invité de la semaine amen nyaloma hande o famin kala hala nyaw deng le leedi amendi nyaw deng o mata ma le leedi amendi le hitan 2023 fala nyaloma hande o ka mo heddi nangure yimbe le leedi amendi o do nyaw yo goto e hakkune geedi nyaw nay di podi waitita e yimbe saatu o mo nawa sanne fa o lato sababu neddo e hore o do nyaaw hono fu o andirte hodo fu woni kutteje mako hono fu o nangirta neddo di do kabaruji ka fu ngarama hebude faamu do majum jom sabi mi landike dum kanko professeur Al Mustafa Maiga o horejo gollirgal kumani do jawtagol yijam e ko nande mudum le sur doctorore mawne Gabriel Touré Halima Yatara landondiri e mako kede ko o wimem
qu'est-ce que c'est que la
deng yu nyaw rabotodo sabi ge inyaw mudum dum jeyda e dental ge inyawuji flaviviridae indeje science sifaji nay deng ngodi
oɗo ñaw hono fuu o andirte o woya neɗɗo.
Gueɗal rendez-vous ngal yo wattu fuɗɗode ñaw o. Ñaw o ɗanoto ley tergal joomum mo andata feewi wiide o sella, yo iwdi balɗe nayyi, balɗe sappo, saatu fa balɗe sappo e nayyi to yogaɓe, jokka hen wattu mo tagu moysaji ɗi puɗɗata matede e jonto yogaji bangal digriŋaji fa 39. Yo nawala cattuɗo hoore guite e calɗi nguru terɗe ɗum no matan ɗiɗo nawallaji ɗi. Ɗum ɗo yo wattu tiɗɗo sanne. Ana woodi hen tuɗugol kine e kaña ɗum ñiiƴe, nden fuɗɗata sattude ñaw o. Mayde jaati na wawi jokkude hen ka noon so fuɗɗama sawrede no haniri alkadara mayde ɓuytoto sanne.
Hono o heɓirta ɗum
ngatugol ɓowɗi debbi sambinta geƴƴi ñaw o lolliɗo AEDES ɓuuri fuf mo Egypte ma wongo lollirɗo AEDES alpopictus. Ɗiɗo sifaji ɗiɗi ɓowɗi hokkata ñaw o. Ɓowɗi ɗi na mbawi ngattude yimɓele hewɓe moɓe tottata ñaw o, ka noon yimɓele kay raɓodirta.
Ñaw o ana wawi latade ñaw cattuɗo sanne no?
Iɗum woodi jaati yo denga cattuɗo tiɗuɗo sanne mo sattere muɗum na wawi latade sababu yuppugol ƴiƴam. Ɗum waɗanno bonandaji bangal heñere ɓoƴe e ɓernde. Sato jaati mayde jokka hen yo alkadara gotel ley temedere fa joyi ley temedere no holita e ley lugalnguji gaɗaɗi.
Hono fuu alhaali makko wordile leydi amen ndi.
Oɗo ñaw o na woodi gilla 2023 fa wattere 2025. Tawraɓe ñaw o na mbara ujunero e temere jeɗɗo capanɗe jeɗɗo e nayo mabɓe heddigue hen. Gollirde ENSP hay bonde ñaw o goɗɗini ɗiɗo jateji ɗi.
Hono neɗɗo hani wadde faara hen to iwde oɗo ñaw?
Tafon na woodi haɓɓo bangal jamare nde majjinde nokkuji ɗiɓe ɓoccinta hono ley fonceji e jammeji dariɗi ɗo ɓowɗi ɗi jiiɗi sanne. Notoroɗen prodiŋaji mbaroji geji ɗi wadde ɗum imadaraji famingol yimɓele. Goto foof ɗum na hani ɓurde kadle ɗe juuɗe juutuɗe ɓuuri fuf wattu mo ɓowɗi ɗi ɓuuri hewde beetema kikiɗe en. Gaɗen ɗum grillage ŋaji ley cuuɗi ɗi ɗanoɗen ɗum ley arkillaji cuwaɗi.
Oɗo ñaw ana sawrena?
Sawrugol hertandagol oɗo ñaw dengo o wala tafun, ka eɗen mbawi hinade sifaji sawrugol holitaɗi na nafa. Ñawɗo o na hani foftade sanne mo yara ndiyam no haniri saabi waƴere kuɓɓo ɗi jonte ɗe sawbinta. Kala nawala ley tergal sawre poɗɗe jonte ɗum ɓame yo gueɗe sultinoji sanne joomum. Analyse ŋaji kewɗi gaɗe soni joomum fuɗɗi tuƴƴade ƴiƴam tewte yalla lontude ko yuppi ko. Soni ñaw o satti huncangol hoore kertaɗo hani dawrede yalla joomum na sella. Yogaɓe na noddira ñaw o pali denga, ɓe anda wiide pali denga wala pali yo ñaw feere
dengɗum yo ñaw feere. Le paludisme c'est une maladie, la dengue c'est une autre maladie.
Professeur Al Mustapha Mayga, min jowtima sanne ele ko kumpintinɗa yimɓel gonduɓe heɗade men wakkati joom o bangal oɗo ñaw moɓe noddirta dengue. Kanko jimowo momi jogi e juuɗe amel ñalawma hannde o ka Afo nabo o noddirte o ceɗɗo hakkunde fulɓe. O fini noon o holitiri wiide hakkunde fulɓe du o mawni hay jimi makko ɗi fuu jimi fulɓe du. Wonko landodirmi e makko keɗemi. Sakiraɓe keɗiɓe jam ñamle moɗon mi jowti om sanne to gonɗom heɗade min wakkati jom of e émission amen humanitaire. Ñalawma hannde o miɗo jogi e juuɗe amen ɗo Afo nabo o ceɗɗode. Afo
ceɗɗo noon.
Afo nabo hoɗum mbawɗa haltande heɗiɓe men ñalawma hannde o e duma e hoore?
Bon, assalamu alaikum sagiraɓe men kettiniɗe aduna fou e fadde men haalde e jowtan e leydi men e leedi yimɓe men fou e modibaɓe men e jootaɓe fota fon
afonna bo jimowo
ɗum kadi jimowo jaati
album ngaji
waɗi album ngaji jaati
jimi maɗi ila wakkati maɗi puɗɗuɗa
fuɗɗi 2002 fawarde hannde ko premier album an e 2015 deuxiéme album 2016 troisiéme album 2017 golle ga fou ko neɗɗa a yiyan caɗele hen
hono caɗele hoɗum mbawɗa hanndeme e puɗɗode golle ma o ko tiiɗe juuɗe maɗa sanne
bon golle om tiiɗi sanne sanne nde puɗɗanoma nde fagame découragé jaati aɗa golla sa wallatake won nawi quoi bon waɗa découragé mi woɗini wondino gollude noon fawarde hannde ɗo gonɓe hannde ɗo alhamdulillah illa mi annda ka fawra ande adduna on andi kam
a jimowo ceɗɗo
mi ceɗɗo noon mi jimowo fou mi jimowo fulfulde mi jimowo ceɗɗo mi ceɗɗankore e fulfulde nde ɓuuri hewde ko par ce que gami ɗumgami basé an sanne sanne
na yimɓel keɗotoɓe maɓe wonko keɓata e muɗum banggal retour e jimmi maɗi wordin ana yiiɗa sanne na hoɗo woni koɓe mbi aɗa hanni tawede wonko mbawɗa wayitidde
oyi mbiɗa yiiɗa sanne sanne par ce que jimi ɗe jimami ɗe jimi kokkuji hakkille no yimata jimusi koro walla hen mi jimi fou gartinimi a tan kormo woni hen kañe kormo wondi hen quoi inchallah ko hokkudiɓe hakkillo no adduna o wurni par ce que jimi joni saɗa jima aɗa yimma fou a ƴewanno adduna o wurni noon no adduna yartuno no jarata quoi ko tiiɗi ko weeli ko moƴƴi ko boni fof aɗa hani haadle fayimɓe anda ɗum ko boni noon no waɗa sababu jomum anda ko boni sela soko woɗɗum ɗo aɗa hani sababu jom banggal jimmaɗi jomum no hanni anda ko woɗɗum ɗum no woɗɗum jokkangol lawol no moƴƴi quoi a yiyna bo ɗum golle jimi quoi sa jimo fou a yiman ko nafata kala kettuɗo tan mawɗo e suko fou jimol wona waɗanaka suko tan waɗanaka mawɗo tan mais jimol no hanni tawde waɗane sukaɓe to keeɓa hakkille hen mawɓe ɗum kocca hen quoi taw fune belti fun mbawi hettinade hen ɗon jimol wala hen funeɓe gueɗe mum ɗum ɓuuri wadde ɗon jimol
ele golleji maɗi won faaba muyamo keɗɗa
golleji mi heeɓi faabaji mi heeɓi le fuɗɓe mi heeɓi le haaɓe mi heeɓi le bamarankoɓe fo mi heeɓi
mi noddima hannde e émission amen o fa gara jewtina yimɓe keɗitoɓe men mokkat joom o mi yeehi a waɗi jimi fa heewi ele jimi ma yogaji ɗiɗo mi yeehi won e jimi ɗe mbiɗa e muɗum so e nangodiri so en kokkodiri juuɗe fou ene mbawi wadde kulleji kewɗi
gonga jaati
bon hannde sakiraɓe amen hewɓe igguɓe iwde jonde mumen yimɓelɓe tampuɓe sanne eɓe kasidin e balla eɓe kasidin e faama mumen sanne
gonga jaati
hoɗum fou mbawɗa haltande ɓe le ñalawma hannde o yallatawa so ɓe keddike ele muɗum ka fou jonde maɓɓe to ɓe gonto ka ana jaɓa newade juuɗe maɓɓe
allah dannen seyde hono ni quoi par ce que wala fo jiɗɗo yiide sahara mum ene ƴuwa suuɗo rimaɗo mawni si wara jooɗo nokkuɗo anda ko wiyete ñaɗo fo ñagato allah ɗum quoi ɓeɓe kaɗe ballede ɓi aram fo egginaɗo suudu bammu ɗo rimaɗo mawnuɗo andi wadda nokku bangge joƴina aranno welaka ɓe balle kani wallede suudu baɓe tan walde ɓe wallirte fou surtout taptal pulako fo kani walde ɓe balla ɓe balla ɓe du sin wallo ɓe balla ɓe jaati hen fuɗɗo ko wawi quoi mais fa hannde ɓe ɓeyda ballu o fa hannden
caggal balla o hoore ɗum min jiihi ɗo yimɓe hewɓe kañum a tawan goto goto gollanta hoore muɗum est ce que soɓe fou ɓe kawrti joni ɓe dokkodira joɗi maɓe koɓe tawtita koɓe kolitiɗum yimɓel pawotoɓe ɓe koɓe kasidine muɗum joom joom ko heɓugol muɗum newata ko sanne ɓuurde so on fou he tewtono e hoore muɗum
gaɗɗo kañe feere mum no moƴƴi gaɗɗo kañe tan goto no moƴƴi kawtina hawtinam hokkama no moƴƴi dokkal fou dokkal noon
dokkodiren juuɗe ɗo e titre jimmol ma goto keɗoto jimmol ngol tafon faade amen landade ma hoɗum jimmirɗa ɗum hoɗum yuppima yimugol ngol ɗo jimmol hoore ɗu
miriri pulaku pulaku no dionde me ume ume nangendire nafasen pulaku ala wala pulaku ise nangendiri enafa pulaku umere mime wakari yode umere mime umere mime wakari yode ya ngayan duwa ala jam ngayan duwa ala jam ne fulu duwa ala jam ngayan duwa fulɓe mbarama fulɓe piyama fulɓe gadama allawal amina samusa isa draman jallo futa masna voyas bokariba wetmasanne pulaku nangdire allah walle en pulla wale worme allah walle en salla iriri pulaku yeti pulaku pulɓe adnabumeee kodental poli jehiɗo pulaku pulaku nodia
nangondirem jimongol hodum jidda halnude yimbe kettobe men makka jombo afu ana wara jimongol koromo
jimongol wakade gombo beldake fulbe ji torra ko ngadirem jimongol sabe torro arane wakade den de wakade puleji pudinde fulbe tampien sanne ko deñol yimbe fumbi galluñol heewi e nangandir non se nangandira deñol wa heewde ko jirimi jimongol fa pour que pulaku je ene tiagal men cede mawne kinare cede wiide hono men wala cede wiide ene buri Allah ande burdo se en kawrte tan Allah wala en jaye buri mais se en kawrte en ba burde non far bien hono an wala dum tampini parce que dum mawne kinare ko heewi heewi wada e pulaku dum jimi dum yoppe fa labade nangandiren nadde jaltiden dum buri welde yide quoi do fulbe kewri no leñol fulbe goro heewir fu wonno fulbe fandir quoi ko bi fandir de se leñol ne heewi yimbe ne kala se en jindira na fan e ko bi pulaka tan pulaka wala hen bo sa nani dengal ma wiya wala hen wala naw yonki ma quoi donc dum tanjimi pulaku nangandira dum gadir gol jimol pulaku nangandira se goto mayi ta ene fu mayi se goto fiam ta ene fu fiana
pulaku ka anka yidi dum sanne pulaku ko anka amani dum san sa ciotdo jimi madi fu e jimol fulbe jimanta fu fulbe do yimente ko wat ngatta fu fulbe ni ngadanta hono fu be kani wadde nano mo hande o yalla to be joodi to be tawtondire aduna o fu so be kawti do ko koto ka fu yalla ko dum torda ko wondo mabbe ko an heba imari
pulaku ne fecci quoi min ka be sikku sa pulam pulatan joddo fu e fem goto no ka ballen jomno yarta yas buri fe joppe jeen jeen en be fe ciagal men sana hibe nangindire sa ko hebe dum biltaaki wala fu wa bilta dum ci non le fulbe ni mawle fulbe mawle dengal fu fulde kala fecci dan ko nonta sana jaati pulle be torrom hebe torro pulle be weli hebe weli
anka iska hande kala wa fe nangule liddi kase jaati
liddi yo
da nangule jaati sa be kala ni andade
ayo gonga jaari mi nangule liddi jaari golli pelaji no golli pelaji jaati
ay d'accord donc min timmo ma goddo kase ndu wonto mi garam hedaade dum kase na faade amen jukitaade e hala ka kase inshallah
itiri bimi sayara bimi itiri bimi bibi sayara bimi aduna tidi itiri bimi sayara bimi wala tidi itiri bimi aduna ru tidi bimi hey tidi itiri bimi aduna ru tidi bimi aduna tidi itiri bimi aduna ru tidi bimi wala tidi sa narda nyamade I'm
aduna ti hodo jidda halde goldo jimol kasene
bon gojumol ka e yimbe fun pamene wurdi ko si wati di ka tidi non hande hinne wala en dan wala do hal ngoto ka tan no fu hal ngoto ka non nanen ka kan dun non ko hande mo fu mo jida mbida on milda on nida ma ta onon ganyama fi no wula fe halda hala hande so sa hali dan jaado hal tagal ma bosi adnar warti non fu tidam cidal wadi hande hinne wala joni an atiki wundi wo moye war wa andi yimbe temdere be kan da wadi sembe sembe jaltata taw won mi nyaw ko mi nyaw ino ko abbo ko be moni ino ko abbo ko atan wala moye on tiki moye santim fu tatir min ne zikzat an santitan ar way wolde be fu fa wadde joomu annene ngadden horema Allah annene dum nafam bur mawn dinde wonde fu fa nyamane sa wi ar hulana den dar nyamane hande sa ne nyamane hebla joomu kama hersa tido o ne heewi hal mun heewi sanne fa tasi jaabu to bi tidi auto bi tidi fulbe durobe bi tidi aduna di hinne wala mais se tidi mojjo wa wadde hakkilo jotta ko du e mimi joni mi yima a bapindirabe wara hema ayidna ko mojjo non ata won yidna mojjo wona hal godde god hande god nafat neddo anda febe dimdira nafata ma kadiren plak mawbe be jeejo fa hande kala do pullo woni aduna fu walla sana inna goddo abba goddo non sona mono goddo minyo goddo non pullo fu pullo non
sakrabe kiddibe on paami afu nabo min jogino dom o ceddo hande ka iwle ndiyan dam o wado jodigel si jodo fa o dayen ko o firtini en seeda e de jimidi o wadidi no halirini du huna fu bura e nangondirde himbe so nangondirde tam atawa nen woni ko jogi sembe sande nan woni jogi ko jogi bawde sande ay afu fade amem surtude arawai yimande en seeda no
ye afu na wara fami yodi na vulbevu afu Nawara, fami jota avulbevu, avona wara, mi bargina vulbevu, afawari, sevilla akosa, ananda, jungo fulbe hebete, sevilla neba, jungo fulbe hebete, sevilla nai, fa nyote na fulbe, se bali, dunka nyote na fulbe, sevilla abei, dunka nyote na fulbe, alo yobu fulbe, alo hoku fulbe fusa gomu, sevilla fulbe bergina mi alo yobu fulbe fu sevilla fulbe nyeta mi alo hoku fulbe sa gomu
legi brik amem chakititodo jom o kayo pandol hala mum jogani on domle yonterende de nyaloma hande o ka wom hala goto momi landi dunke andan do kabaruji bilide fina tawa mo waw hala em holiti em bembi le adna jura didi wawe rentined so lote fa laba hay dum ana holita wiide yimbe so wedondir juude dum watta soko be tawtata ko hebe dum watta du so be keba ngurdam lobbam fa bedoro den famtare kejjale amen gondule lamu muti do ne mamudu komina landondir e dunke andan do kabaruji bilide fina tawa goto kedemu
juude didi lota tandire so di laba ce andi enemun gotum en dokindiren jungo en jahan yeso ned goto awa wadde fay hunde horema antan goto kina ay yimbe on dawra on gadda on itida wiide awon kalisi kalisi wawa hebude hunde fu dun ne nedda ko buri hunde fuule adno neddo sa wada hunde ko fu ay yimbe on dawra on gadda on itida on gattida dum woni ko onon mo wala bi adama no laati fuule adno antan goto awa wadde fay hunde ce andi enen gon gotum en dokindiren jungo en jahan yeso
hay sakrabe andon do mi kaddata kabaruji amen di kikide hande hono no kebirdon famul e on do emission wedondirgol juude tan watta so yimbe ko tewtata ko heba dum watta du so yimbe ana heba lawol yaade to woddi min joti om sanne ko kedi do men ko Allah hol en wakkat goddo kasen